ngitholele mna baby. Ngicela ngitholele mna honey. Bendingayazi sithandwa sam asoze phinde baby wam. Andicholele mna honey. Andicholele mna baby. Ndicela undicholele mna honey. Bendingayazi sithandwa sam asoze phinde baby wam. Andicholele mna honey.
Look my baby, mna, I'm sorry. I didn't mean to let you down.
Oh, I'm sorry. Asoze phinde baby wam. Andicholele mna honey. Andicholele mna baby. Ndicela undicholele mna honey. Bendingayazi sithandwa sam asoze phinde baby wam. Andicholele mna honey.
Ecaleni ngoba uzawulahleka
khawuye
kubhekabheka ndithi ngoba uzawuqhubeka kuntandobangani wuhleli nayiwobo 79 ndikhusa nabafana ndithi hlala ninenyanini na uzohlala umanikiniki xa kuthanda into ezininzi bubutshota xa bukwazi ukuqina idisciplini. Ndiyaphinda ndithi bububutshota xa bukwazi ukuqina idisciplini. Ngasebulunge
ndixolele mna baby.
Ngasebulunge
ndicela ndixolele mna honey.
Bendingayazi
bendingayazi sithandwa sam asoze phinde baby wam. Andicholele
Sobe
pile baby one. Hey, you call it.